se manji tiganfu miteze bateze chinye chiwavu munchi gwemu na eze manji
Abato,
Mukisoka, Mukama,
Abato, Anamani, Mukama,
don't vote Mukama, Kaseko, Umatama, Balavo, Baswaziza, Ziyariaka, Bizibu, Mukama, Oba, Kweva, Zitia, Emukwano, Abano, Pati, Simye, Sisabiriza. Obadde wakulwange, nonwanira entalo zange. Obadde wakulwange, na luno ndikukwasa. Mukama nwanira. Abato,
mukisoko twalina muyindike
mukama. Abato,
anamani, ananeme sanga.
Ebyo biba mu lugendo ekkooti z'okunsi zisala bubi emisango nesize gwe mukama amanyi omutima gwange era ategeera mbeererawo ne mumuyaka omungi nsaba ompanguze nze ndaga we mba mpita mpona abadwangufu kuba bangi
nyama mukama opangaze kuz'omwana bwange
Abato,
anamani, ananeme sanga, nuyirwange.
Teri ya inza mukama.
Nja kutuka, yone yo jengenda.
Jenda kanda wayo.
Nina wakukiriza na kuchida mwona.
Abato,
abato, mukisoko tani na muyinike mukama.
Abato,
anamani, ananeme sanga, nuyirwange.
Abato,
abato, mukisoko tani na muyinike
mukama.
Abato, anamani, ananeme sanga, nuyirwange.
Abato,
abato, mukisoko tani na muyinike
mukama. Abato, mukisa.
Tukondo la mukondo si.